afande silwanyisa gwe nwanirira gwe
usumbu
constitution echogera mu lwatu bamba mukoze mbutuka tuchibayise matu
Mulina kulwanirira gwanga
Uganda
ayate mulwanirira